Nilikuwa na wanangu kina Chino, tumetoka Batani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Nilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo ikapita bebe flani. Sina zalio, bebe imewaka na show,
show kali.
Sina kibunda, bebe imetaka by show,
show kali.
Sina zalio, bebe imewaka na show,
show kali.
Sina kibunda, bebe imetaka by show, show. Mbuzi kanguka kwa muza supu, Hello. Ni semen si semen. You know when I'm at Oh, Papi, papi, love A boy, when I'm at
Bati Shengo, Masa Sema Tambe Cleo, Jaiva Away, Unjan, man Go away, jealous, man Ngafulele mpimelo, yeah Stay away, man, you better go rest, man Away, Unjan, man Go away, jealous, man Ngafulele mpimelo, yeah Stay away, man, you better go rest, man
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa Minike mtosa, AJ, AJ Kumkoleza, nilifanya BJ
Kaputila mwiranti Everything we do is dirty, ayo wait a little
Mbuzi kanguka kwa muza supu, Hello
Supu
Aye Ni semen si semen Uyo mtoto, ana utaka, kasali, ma Eti ni semen si semen
Sema
Ni semen si semen
Sema
Uyo mtoto ana utaka Kasa ya mama Aye Body Achino wana mama